Ngokuka Luka 22, kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo othiwa iPhasika. Abaphristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani ngokuba babesaba abantu. Kepha uSathane wangena kuJuda othiwa uSikariyote engowaba yishumi nambili. Wasuka wakhuluma nabaphristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. Bathokoza bavumelana naye ukumnika imali. Wavuma-ke waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo singekho isixuku. Lwaze lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumele ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. Wathi uma uPetru noJohane wathi hambani yokusilungisela iPhasika ukuba sidle. Bathi kuye uthanda ukuba sikulungiselephi na? Wathi kubo bhekani seningena emzini yakuhlangana nomuntu othole imbiza yamanzi mlandeleni endlini angena kuyo. Nize nithi kumninindlu uthi umfundisi kuwe liphi ikamelo okungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Lo-ke uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo, lungiselani lapho. Basuka bafumana kunjengokusho kwakhe kubo base belungisa iPhasika. Kwathi kuba kufike isikhathi wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Wayesethi kubo, nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Ngoba ngithi kini, angisayi kulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelane. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwe nina, yenzani lokhu kuba ningikhumbule. Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla ethi, lesi sitsha siyisivumelwane esisha egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani isandla songikhaphelayo sinami etafuleni. Ngoba indodana yomuntu isihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwe ngaye. Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungaze kube ngubani kubo oza kukwenza lokho. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo ongathiwa umkhulu. Wayesethi kubo, ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, neziphathimandla zazo zithiwa abazenzela okuhle. Kepha nina ninjalo, kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusa makabe njengokhonzayo. Ngoba ngumuphi omkhulu ohleze kudle noma okhonzayo na? Akusiyo ohleze kudle na, kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina-ke, ningabekhuthazela nami ekulingweni kwami. Nanjengokuba uBaba engimisele umbuso nami nginimisela wona. Ukuba nidle niphuze etafuleni lami embusweni wami, niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Simon, Simon, bheka uSathane nifunile ukuba nihlunge njengokolweni. Kepha mina nginxusela ukuba ukukholwa kwakho kungapheli, wena-ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Wathi kuye, Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni. Wayesethi, ngiyakutshela Petro, uthi iqhuda liyukukhala namhlanje, ungangangiphiki kathathu ukuthi awungazi. Wathi kubo, mhla nginithuma ningenasikhwama nayika nasicathulo, nasola utho na? Bathi lutho. Wayesethi kubo, kepha manje, onesikhwama kasithathe neyika futhi, osolayo kathengise ngengubo yakhe athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini kumele kugcwaliseka kimi lokho kulotshiweyo kokuthi wabalwa kanye nezelelesi ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela. Base bethi, Nkosi, bheka nazi izinkemba ezimbili. Wathi kubo, kwanele. Wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefika endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wamonywa kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi wakhuleka. Wathi, Baba, uma uthanda, susa lesisitsha kimi nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Kwabonala kuye ngelosi vele ezulwini imqinisa. Eso sizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi aconsela emhlabathini. Esesukume ekhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, nilaleleni na, vukani khuleke ukuba ningangene ekulingweni. Esakhuluma phela kwafika isixuku naye othiwa uJuda omunye wabayishumi nambili. Wayehamba phambi kwabo wasondela kuJesu ukumanga. Kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Kuthe ababengakuwe sebebona okuzakwenzeka bathi, Nkosi, sigadle ngenkemba na? Omunye othile kubo wayigadla inceku yomphristi omkhulu wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi, Musani, sekwanele, wayiphatha indlebe wayipholisa. Wathi uJesu kubaphristi abakhulu nezinduna zethempeli namalunga, abeze kuye, niphumela kungathi nize kumphange, niphethe izinkemba nezinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga zandla kimi, kepha lokhu ihora le namandla obumnyama. Base bemamba, bamuka naye, bamusa endlini yomphristi omkhulu, uPetro walandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni, bahlala phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo. Intombazane ethile embona ehlezi ngasemlilweni, yamqolozela yathi, nalona ube naye. Kepha waphika wathi, sifazane, angimazi. Emva kwesikhashana omunye, wambona wathi, nawe ngomunye wabo, kepha uPetro wathi, muntu ndini, angisiye. Sekudlulile ngathi ihola linye, omunye umuntu waqinisa wathi, impela nalona ube naye ngoba futhi ungowabaseGalile. Kapha uPetro wathi, muntu ndini, angikwazi ukuthi uthini, masinyane sakhuluma, lakhala iqhude. Inkosi yayisiphenduka yambheka uPetro, uPetro alikhumbula izwi lenkosi njengokuba ithe kuye, iqhude lingakakhali namhlanje, uzakungiphika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamunyu. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya. Amboza ubuso ambuza ethi, profetha ukuthi ngubani okushayileyo na? Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Kwathi sekusile kwabuthana amalunga abantu nabaphristi abakhulu nababhali bamisa emphakathini wabo. Bathi, uma unguKristu sitshele, wathi kubo, uma nginitshela nisoze nakholwa. Noma ngibuza nisoze naphendula. Kepha kusukela manje indodana yomuntu izakuhlala ngasokunene samandla kaNkulunkulu. Base bethi bonke, kanti indodana kaNkulunkulu na? Wathi kubo, nisho khona ngokuba ngiyo. Bathi pho, sisaswele bufakazi na? Ngokuba sesizwile uqobo lwethu ngomlomo wakhe.